I know I'm not a lender, and a bros entertainment. Hey, hey, hey. I got fortune this time around.
Hami touch. Hey,
hey. Bolingo one zambe, boligi bodene. Wana tindali biso yesu mobikizi. Bolingo one zambe, boligi bodene. Wana tindali biso yesu mobikizi. Angelo, Loye Maria, Yamoti Emanueli Christu Mosikoli, Lola Kalangelo, Loye Maria, Yamoti Emanueli Christu Mosikoli, Sale la Kamokonzi, Oko Yoka Esengo, Sale la Kamokonzi, Oko Yoka Esengo, Sale la Kamokonzi. Mazinga pidi le ibazinga Odu Yesu ni muzuri si eringa emyofera Emi Mungu mazinga pidi le ibazinga Odu Yesu ni muzuri si eringa emyofera Sale la kamokonzi Oko yoka esengo Sale la kamokonzi Oko yoka esengo Sale la kamokonzi Saleli wanzambe nani medio Mpomanzo malobi yonde yelingai Mosaleli wanzambe nani medio Mpomanzo malobi yonde yelingai Salela kamokonzi Oko yoka esengo Salela kamokonzi Oko yoka esengo Salela kamokonzi
Sale la camoconzi, oh, yo caesengo.